ya kalu kwa president tumanye koko kubanywanyi watambulide wa abakayiga era nsonga ki zebanjiza eri abantu baabwe tusandike ne president Yoweri Museveni era nga abawagizi b'ekibiina kya NRM bayise mu bungi nyo nyini ddala mu jinja wakati okwaniriza president Yoweri Kaguta Museveni agenze maso n'okubanga abayitaayitamu okuwenja akalulu era nga president yasookedde yiganga munange n'avaawo n'abanga ate yeeyongerayo mu bitundu ebya jinja mu kibuga wakati nayo n'abanga munange agenda maso n'okuwenja akalulu awamu ate n'okugenda kaawe bugembe era embeera ebadde ya ssanyu abantu babinuse masejjere bakwatiridde ku makubo ng'eno we bakuba emiziki bwe banyenya ku galiba enjole bwe bayimba ennyimba ez'enjawulo wuliriza
Jacobo,
kale nembera bwetyo bweri kakati oluvanyumera president atuse mu kitundu kino naddala mu yiganga era bwatyo nabanga abayitaayitamu bwabawubira ku bwabawubirako kajambo nabo bamwanukula bamuddamu embera nebanga etambulira ddala kale nga bwe yatesetese okulabika nti etambula kakati omukulembeze w'eggwanga asinzidde eno munnange n'akakasanga sente ezeetaagisa okukola oluguudo olwa yiganga bulopa kamuli bwe zamaze okulabika nti zifunibwa era ng'enteekateeka ey'okulukola egenda kubanga etandika kakati oluguudo luno luwezaako kilomita 5.6 era lugenda kubanga lukolebwa kampani eya Arab Contractors okuva emisiri era lugenda kuwemmenta obukadde bwa dola za Amerika 7 ng'asinziira mu lukuŋŋaana lw'okunoonya akalulu akubye ku kisaala kya disitulikiti yawe eyiganga Pezze Museveni agambye nti sente zamazedde okubanga zifunika era omulimu gugenda kubanga gutandika wala agasseeko nti waliwo n'enguudo endala okuli jinja budondo mbulamuti kamuli road nga kotadde ne kamuli kaliro namwiwa parisa road zonna zigenda kubanga zikolebwa mu kisanja ekijja
on the side of the roads like the one from Kampala to Maraba which we have repaired a number of times, the one from Nakarama to Tirinyi Tumbare, the one from here to Kariro, we have done them and you have seen them. Atemuguwele. Now, what is remaining for this area, the main one, is the road from Iganga to Bulopa to Kamuli. And from my file here, that one is now funded. The money is there.
Sente diriwo, nti sente diriwo ez'okukola oluguudo bwe ziri mu bujjuvu. Kakati Pulezidenti Museveni atendereza abantu b'eyiganga nga bwe bakola obulungi mu ngeri munnange tebazimba amalwaliro kumpi mu ligombolola era bwatyo n'asuubiza nti n'amalala bagenda kubanga bagafuna bagakowe bukowi.
You are doing very well because out of the 11 sub-counties, one has got health center for, one has got a hospital and 10 have health center threes. So only one sub-county has no health center at all. And the plan is to upgrade Naibiri health center to in Chidago sub-county.
Kakati president yoluvudde eyo n'agenda ate akomekereza okuwenja akalulo ebitundu bino ebya Busoga abire ng'abikomekereza era agenze ku kisaawe kya Bugembe mu kibuga Jinja wakati awo nno wewabadde olukuŋŋaana gaggadde olwetabiddwamu enkuyanja z'abantu wabula nga tannayogera omumyuka wa saba minisita asooka Rebecca Aitwala Kadaga yasoose okulabika nti ayogerako era bw'atyo n'ayanjulira president Museveni ebizibu bye balina mu Busoga era n'amusaba abikoleko.
Your Excellency, abantu bafe bakandaga ku nsonga y'ebyennumba so ndikusaba nti ensonga eyo ya local housing tugisitule tubone nti era mu twategeka industrial park ye wisdom no echa karibi ya budondo excellency ya chulisayo na ina baba abana walisa wa midimo walisa wa makorelo so nsonga industrial park wudi district iliku wanikanga apeano ifuse priority so tulikusava anti yenga echa kanga weliruo tuko niliku nsonga hiyo then baba echi hindi jinja Kampala express highway ya excellency ngatu wana 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 otambula wa wale sanga mukaga utuwa Kampala just kujia jinda ya no wale mwaku vya chano tradisabu wa mwiti kule kumagu kena tuwewa gachi
ya Rebecca alitwala kadaga kakati ye ya jio mumio kawa president Specioza Wandera Kaziwe ya somia reporter na mtaika ya district season na ekumi ezikola busoga omuline vye bagala vivelenga vikolibu wako wuno Specioza Wandera Kaziwe.
Your excellency, the poverty levels are high. Obwavu ekyokubiri is poor education outcomes. Abaana baife basoma busoga kumpi n'ensemba mu bya primary n'ebya secondary. Ekyokusatu ekigema ku muntu wa buliddo n'endwaire. Kale bwe tuba tujaokola program enaatoolayo abasoga abasinga obungi tulina kujirukira ku bintu ebyo.
Kati kambaweko ne ku mumyuka wa ssentebe wa NRM asooka Alhaji Moses Kigongo asabye abantu ba Busoga ne Uganda yonna okutwaliza awamu nti bannaye akalulu tekalina kutwawula, tuli baaluganda abako n'ab'emikwano.
Okulonda kujja kugwawo naye mpisa tuyise mpisa nnungi, abadde mulirwanawo ajja kusigala nga mulirwanawo, n'olwekyo tolezawo obutategeragana obw'obwerere. Mwagalane muve tulejja okusobola okugenda obulungi mu maaso. Ekituleese wano kubasaba bubulu mwe bannaffe aba muvumenti tubeebaza, mwebale kukuwagira era tuli basanyufu nnyo olw'empagira gye muwagiddemu muvumenti, era tubeesiga era tumanyi mujja kutuwa akalulu. Naye bwe mbeera munoonya akalulu mukozesa olulimi lulungi olutavuma bantu olutabayombesa n'abantu fedda tubeeremu mirembe.
Kakati mukogera kwe President Museveni agambye nti bangi batambuza omugambo nga bw'atalina kyakoze emyaka gy'amaze mu buyinza, wabula banaabasabye nabo bamubuulire nti kakati mwe mubanga mutambula enguudo muzisanze mutya, amalwaliro temugalaba, abaffe amasomero tegaliiwagamu n'enkulaakulana endala.
We are not a part of jokers or people who are looking for jobs, looking for anything. We are here to save ourselves, our future. So, you people, you are very proud, should be very proud to belong to this powerful movement which has caused so much changes. Now, you have heard some jokers going around saying that, oh, NRM has done nothing. Put Mbare Industrial Park there. Sure, see nothing now. Echobusa, go to Kampala, Namangi. Let's go to Kapeka. Let's go to Karuma. Isimba. So all that is here within your country. Aye omuntu ali mundoro ako bantu wazira chikolewa. Now it's your job to say you are mad or you are